Sise vikini ke lesibili ezintshumelo zethu ezine esithelanayo.
If you weren't here, can I just remind you that we do have a YouTube page?
Uma ngabe ke ukuthi wawungekho ngesonto eledlule, ngiyathanda ukuba ngikukhumbuze lokhu kuba sinazo lezi ntshumayelo epagini lethu ku YouTube.
Where you can listen to the sermon you missed online, in English or in Zulu.
La ongakwazi ke ukuthi ufike khona ufike uthole lezi ntshumayelo esishumayelayo njalo ngamasonto ezesilungu nezesizulu.
Those were the days.
Kwakuyilezo zintsuku noma ngalezo zintsuku.
Remember when you could.
Uyakhumbula ngalesiya sikhathi usenamandla okwenza noma ngaleso sikhathi usakwazi ukwenza.
When I was young.
Ngenkathi ngisakhula.
We all recognize and have used those kinds of phrases.
Sonke ke siyawakhumbula lamazwi futhi amazwi esike sawasebenzisa.
To talk about a past that we wish we could return to.
Amazwi esike sawasebenzisa ukukhuluma ngempilo eyedlule esifisayo ukuba singakwazi ukuphindela kuyona.
The word nostalgia is what we call it.
Leli gama ke aselishilo umfundisi ilona elichaza lokhu.
Made up of two Greek words.
Igama leli elakhiwe amagama amabili esiGreki.
One meaning return, the other meaning pain.
Igama lokuqala ilelo elikhuluma ngokubuya noma ngokuphindela emuva elesibili elikhuluma ngobuhlungu pain.
Speaks of a homesickness for a world that is long gone.
Ukhuluma ke ngenhlungu yokukhumbula umhlaba owedlule.
You may feel that, for example, in terms of your favorite sports team.
Ngenzeka mhlambe kube ukuthi uzizwa kanjalo uma ucabanga ngeqembu lakho lezemidlalo.
That it went through a period in the past where it was just winning everything.
La uthi uma ucabanga khona esikhathini esemuva la iqembu lakho laliwina khona zonke izinto.
Not going to mention any teams like Man United or anything.
Akuzokwenza ke isibonelo njengeqembu njenge Man United.
And you can't quite believe. you can't quite believe how the team was just stacked with these legendary players.
Kuzima ke ukholwa ukuthi leli qembu laligcwele abadlali ababe nekholo kangaka ababe winna kakhulu yonke into.
Perhaps for you it's a loaf of bread and what it cost in 1970 something.
Mhlambe kuwena ukukhumbula inani noma ukubiza kwesinkwa ngalesiya sikhathi esedlule ngama 90s.
Majay, I remember that you used to be able to pay 10 cents for a chappy.
Uthi ke uyakhumbula ufundisa ukuthi ezinsukwini zakhe yena wakwazi ukuthenga ushingamu ngo 10 cent.
Now I don't even know if you can get chappies anymore.
Uthi ke manje akazi noma usatholakala yini nokutholakala ezitolo.
Some will say we need to go back to the days of the original Maskandi music.
Abanye ke uthi bathi hayi siyafisa ukuphindela lesiya sikhathi emuva la kwakuno Maskandi khona wangampela.
I'm surprised you didn't say the name.
Wolandile bakakhuzana.
Oh, perhaps a childhood that was just free from parental supervision.
Noma mhlawumbe omunye acabange noma akhumbule lesiya sikhathi la ese ngumntwana khona la engagadiwe khona umza abazali.
Where you could just get on your bike and ride around town and get up to no good.
Yeah, uwal konthi vele uthathe nje ibhayisekile lakho ulishove ugijime la ufuna ukuya khona wenze noma yini.
I read an article this week about a growing trend among Gen Z.
Uthi ke uke wafunda indatshana kuleli sonto ebikhuluma ngaleli sasasa eselikhona kulesi sizukulwane esingaphambili kwakhe umfundisi esingemuva kwakhe.
If you are younger, maybe a student today, then you probably fall within that generation.
Uthi ke uma ngabe ukuthi ke umncane kunaye noma umfundi ekunokwenzeka kuba ukuleyo kuleso sizukulwane ke.
It's a generation who's only ever known life with an internet connection and a smartphone.
Uthi ke isizukulwane leso esingayazi impilo ngaphandle kwe internet namafoni lawo esimanje manje.
And there seems to be a trend among Gen Z, a desire to return to a time when people used to live in the moment.
Uthi ke kukhona ke lelisasasa ke selikhona phakathi kwalabo bantu baleso sizukulwane la khona befuna bekukhumbula befuna ukuphindela emuva esikhathini la khona abantu babephila bephile isimanje manje kuphela.
Not to watch a concert through your screen.
Yawa ungabuki ke khona into la efonini yakhe screening.
And a beer company which will remain nameless has gone so far as to launch a boring phone.
Uthi ke inkampani kaBia ike yaqhubekela phambili yona ekuthenini ize iqhamuke nomakhale kukhwini ifoni abayibiza ngokuthi ifoni eborayo uyabona.
Which is basically like a Nokia 3310. I don't know if you remember that.
Ukushuthi kuyifoni ke nje ibuyeka njenge Nokia 3310 ngikhumbula le phone bazalwane.
And this phone was such a success. They ran out of stock.
Lephone ke eqhamuke nale nkampani ke uthi ke yaba impumelelo ke yazi yadayisa kakhulu nasezitolo.
And they launched an app that can turn your 20,000 rand smartphone into a boring phone.
Uthi ke le nkampani bese iqhamuka futhi ne-app le okwazi ukuthi nawe ku smartphone yakho uyifake khona bese iguqula le phone yakho yesimanje manje ifane nefoni yakudala.
When you can only send SMSs and make calls.
Ifane nalawa amafoni ke ukuthi kube yifoni ekwazi ukuthi yamukele imiyalezo nokuthi yamukele ingcingo kuphela.
Now you ask why would a beer company be interested in this?
We asibuza ukuthi kungani ukuthi inkampani edayisa ubeer kube ukuthi into le efuna ukuyenza lento yale makhale kukhwini.
Now as the article explains, if you can't scroll, you might as well have something cold to drink and talk to the people next to you.
Uthi ke le ndatshana ke bekade ke ifunda ke be isiphendula kanjena ke kulombuza be ubuza ukuthi uma ngabe kuukuthi awuciphaza ifoni yakho wehlise wenyuse laphayana ungakwazi ukusebenzisa leso sikhathi ukuthi uphuze something noma ukhulume nomuntu oseceleni kwakho omunye umuntu.
You know where am I to be seen as promoting this lifestyle?
Uthi ke akukona ukuthi uyayiqhuquzela leyo.
But nostalgia is a powerful feeling.
Kodwa ke le ndlela yokuzizwa le yokukhumbula imuvu ukukhumbula impilo eyedlule uthi umfundisi kuyikumuzwa onamandla kakhulu.
That's the point.
Uthi ke ilona iphuzu lelo.
And marketers know how to tap into that.
Uthi ke laba badayisayo futhi ezitolo bayazi ukuba bangayisebenzisa kanjani leyo nto ukuze basele badayise lezi zinto abazidayisayo.
Now at its best, nostalgia can make us grateful to God for the gifts and experiences that we had in the past.
Uthi ke uma yenza ebuhleni bayo lento ingasisiza ekuthenini sikhumbule okuhle nezipho uNkulunkulu akasiphe zona.
At its worst, it can leave us discontent and discouraged about the present.
Kodwa ke ongenzeka kube kubi ngayo ukuthi ingasishiya singajabulile ngalokhu esikubona manje sikhathazekile noma siphelelwa amandla ngeqiniso lempilo namhlanje.
And that is exactly how Israel feels as Haggai begins his second sermon in chapter 2 verse 1-9.
Leyo ndlela ke isizwe sikaNkuluNkulu Israel abazizwa ngayo uma ngabe uHagayi eqala lapha yana ukukhuluma evesini ka1 esahlukweni sika2.
It is threatening to ruin their new start at rebuilding the temple.
Lempilo yabo lento yabo leyo yokukhumbula izinto ezedlula ababeyijabela kakhulu ukuqala isiyenze manje ukuthi baze basabe nokuqala lokhu uNkulunkulu athi akaqali.
Now if you weren't with us last week, I said that the book of Haggai is made up of four sermons over three distinct dates and a period of 4 months.
Uma ngabe ke ubukade ungekho ngesonto eledlule uzokhumbula ukuthi ngathi lencwadi le kaHagayi ihamba izinyanga ezise zibe u4 eshumayelwa ngenkathi ezintathu ezihlukene.
Haggai's first sermon was in chapter 1.
Umshumayelo yokuqala kaHagayi sihlangane nayo esahlukweni sika1.
We know that was on approximately the 29th of August 520 BC.
Siyazi ke ukuthi leyo ntumayelo yaba ngalolu suku umfundisi aselishini.
And he challenged Israel's misplaced priorities.
Kuleyo ntshumayelo ke yokuqala esibonile ngesonto elidlule uHagayi washumayela kakhulu esizweni sikaNkulunkulu ekukhuluma ngezinto ezibalulekile kodwa esihlenekezele noma ukubekwa ngaphambili kwezinto ezingabalulekile kubekwe ngemuva izinto ezibalulekile.
You see, after returning from exile in Babylon and making a start on God's house, well, they soon gave up.
Uthike emva kokuba bebuyile emazweni okuthunjwa okuyindawo yaseBabiloni ekuthenini ke baqale bakhe indlu kaNkulunkulu uNkulunkulu akayekade the abayakhe uthi baqala baphelelwa ngamandla.
They poured all of their energy into rebuilding their own houses.
Bathi ke uma ngabe bephelelwa ngamandla ekwenzeni lokho uNkulunkulu akathe abakwenze ukwakha indlu yakhe basebefaka okwamandla abo ekwakheni izindlu zabo imizi yabo.
And now their houses were not only standing, but as we said last week, they had all the finishes.
Izindlu ke zabo ke njengalokhu sishilo ngesonto ledlule zazimile zona ngaphezulu kokuthi zimile zase ziqediwe zizinhle.
They looked great while God's house remained in ruins for the last 16 years.
Zazibukeka zizinhle izindlu zabo zithandeka zinayo yonke into nokuyicabanga kodwa ngaleso sikhathi indlu kaNkulunkulu ingaqediwe ibukeka njengento engelutho.
But by the time we get to the end of Haggai's sermon, if you look at chapter 1 verse 15.
Kodwa ke uma ubona ngasekugcineni kwentshumayelo kaprofethi uHaggai ubheke evesini lika 15.
This word of God through Haggai resulted in an amazing turnaround.
Izwi kaNkulunkulu leli uNkulunkulu akaletha ngomprofethi uHaggai laletha ukuguquka okukhulu kakhulu noma ukuphenduka okukhulu esizweni sikaNkulunkulu.
We're told that they started rebuilding the temple again on the 21st of September.
Emva kokuba sebenzwile izwi likaNkulunkulu baqala ke bakhuthazeka njengalokhu sibonile ngesonto ledlule baqala ukwakha indlu kaNkulunkulu ngalolu suku umfundisi aselishilo.
And now as the prophet is sent by God to preach his second sermon, according to verse 1, almost 1 month has gone by.
Emva kwaleso sigameko ke njengalokho ebeyisikade sisibonile ngesonto ledlule ukuphenduka okukhulu umprofethi uHaggai useyabuya futhi uzoshumayela intshumayelo yakhe yesibili. Before ashumayele intshumayelo yakhe yesibili sekunesikhathi esingangenyanga esesihambile.
Haggai starts his sermon by tapping into that feeling of discouragement that has begun to set in.
Umprofethi ke uHaggai uqala ngokuthi akhulume ngalendlela asebezizwa ngayo manje isizwe sikaNkulunkulu lendlela yokukhathazeka yokudikibala yokuphelelwa yithemba.
Our first point this morning, he asks, do you feel discouraged by what you see?
Iphuzu lethu ke lokuqala namhlanje ubabuza umbuzo othi kungabe uzizwa udikibala ngalokho okubonayo na?
Do you feel discouraged by what you see?
Ingabe uzizwa udikibala ngalokhu okubonayo na?
Let's read verse 2 and 3.
Evesini lika 2 kuya ku 3 kufundeka kanje. Abe ukhulume kuZerubhabheli indodana kaSheyalithiyeli umbusi wakwaJuda nakuJoshua indodana kaJehozadaki umpristi omkhulu nakuyo insali yabantu uthi ngubani phakathi kwenu osasele owayibona lendlu ebukhazikhazini bayo bakuqala na? Niyayibona ukuthi isinjani manje, ayisafani yini nento eyize emehlweni enu na?
Now when you work out the date here, you realize that Haggai is actually speaking to them on a very important day in their history.
Uma ngabe ke ufunda maqondana lesisikhathi uHaggai akakhuluma ngaso noma shumayela kubona lentshumayelo yesibili uzobona ukuthi uyishumayela ngosuku olubalulekile kakhulu emlandweni wabo.
It's the anniversary of the dedication of Solomon's temple hundreds of years before.
Usuku lolu okwakuwusuku lokukhumbula ithempeli elidala lenkosi uSolomon.
You know, a wedding anniversary, it has a way of taking us back, right, to that day when we got married.
I-anniversary yomshado ukuthi umfundisi inayo lento yokuthi isikhumbuze leso sikhathi sasemuva ngalenkathi sishada.
You look back on those wedding photos and you can't believe how good you looked.
Uthike uthi mawubheka ke lezo yithombe zakho zasemshadweni ungakholwa uma ngazwendlela omuhle ngayo.
So this anniversary would naturally take people back in their minds to the glory of that great day.
Uthi ke lesisikhumbuzo noma le anniversary le uthi yayibakhumbuza abantu bakhumbuza inkazimulo yangalolo suku yethempeli lenkosi Solomon.
It was one of the highest points in Israel's history.
Uthi ke kwakuyinto ke phezulu kakhulu emlandweni wesizwe sikaNkuluNkulu.
You can read about it yourself in 1 Kings chapter 8.
Uthi ungasifundela ke ngokwakho encwadini yamakhosi oqala isahlukweni sika 8.
But basically, Israel's first temple was a monumental achievement.
Uthi ke ithempeli likaNkuluNkulu alelakhile lokuqala okuyindawo yokuhlangana kaNkuluNkulu nabantu kwakuyindawo eyayinhle kakhulu iphakeme kakhulu.
It was made from stone and it was finished with fine cedar wood.
La lakhiwe ke leli tempeli lakhiwe ngamatshe laze laqedelelo nangemithi eqinile imithi yemsedari.
And the whole thing was overlaid with massive quantities of pure gold.
Yonke ke into ke iqedeleliwe yadecorated kahle isetshenziswe kusetshenziswa igolide.
A symbol of the strength of the nation at that time.
Okwakukhombisa ke amandla esizwe sikaNkuluNkulu ngaleso sikhathi.
They were a prosperous, united nation under God.
Babe ebile beyisizwe esimele esiphethwe nguNkuluNkulu.
And most importantly of all,
okubalulekile ngaphezu kwakho konke,
on that day, God came down in a cloud pillar. And he filled the temple with his glory.
Ukuthi ngalolo suku lwalelo tempeli uNkulunkulu wehla ngefu wagcwalisa lelo tempeli ngenkazimulo yakhe.
There was a palpable experience of the presence of the Lord.
Uthi ke kwakubonakala ukuhlala kukaNkulunkulu ngendlela emangalisayo ephakathi kwabantu.
And Haggai knows that there are some senior citizens that are listening to him preach that day.
Uthi ke umprofeti Haggai uyazi uma ngabe shumele intshumayelo ukuthi kunabantu ongenzeka basebe badala abamlalele ngalenkathi eshumayela.
Many of them would have seen Solomon's temple with their own eyes.
Labo bantu ke okungenzeka kuba badala ngalendlela yokuthi babe khona ngesikhathi sethempeli lenkosi uSolomon balibona.
Before it was destroyed 66 years ago.
Ngaphambi kokuba ke lidibhizwe liwiswe phansi eminyakeni e-66 eyedlule.
They may have been children or teenagers, but they remember what a magnificent structure it was.
Kwenze uba leso sikhathi babesebancane bekhula kodwa basakhumbula kahle ukuba kwakuyithempeli elihle kangakanani elifanishwe kangakanani eliphelele kangakanani.
And they could already see that 1 month into this rebuilding project, this temple was going to be nothing like it.
Base beqala ukubona nakuba kwakusaye isikhathi esingangenyanga kuphela umsebenzi uqaliwe ukwenziwa, kusho ukuthi nje useyisekelweni kuphela, kodwa babengakwazi ukubona ukuba leli thempeli lakhiwa manje awukwazi ukulifanisa nethempeli elidala.
That's why Haggai asks them in verse 3, is it not as nothing in your eyes?
Yingakho ke ebabuza umprofeti Haggai everseen lika 3 ukuthi ayifani yini nento eyize emehlweni enu na.
And all the great tops there would have been nodding with a deep sigh.
Uthi ke mhlambe ke labo bantu ke ababekhona lapho bevume ngamakhanda nangenhliziyo zabo bevumele phansi.
The fact of the matter is Israel was growing discouraged by what they saw.
Iqiniso ke esilibonayo iloko ukuthi isizwe sikaNkuluNkulu uma ngabe belibona leli thempeli nje babegcwala ukukhathazeka nokudikibala okukhulu enhlizweni zabo.
And you can imagine the kinds of questions that they began to ask.
unokucabanga ke ukuthi imbuze enjani mhlawumbe ngaleso sikhathi eyayikhona ezingqondweni zabo.
What is the point of our efforts if there'll never be enough?
Bezibuza mhlawumbe ukuthi kungani sifanele nokuqhubeka uba siwenze lo msebenzi uma ngabe ungeke uzwanele vele.
Is it worth sacrificing so much for something that is going to be nothing in comparison to the first temple?
Kufanele yini ukuba siqhubeke nalo msebenzi siwenze silakhe leli tempeli uma ngabe lingeke lize lisondele nakancane ethempelini elisilaziyo elidala?
And even if we do manage to finish it, who's to say that the glory of the Lord is going to come down and dwell in it again?
Noma ngabe kuthiwa futhi siba namandla ukuba siqhubeke size silenze size siliqede, kodwa inkazimulo kaNkulunkulu esasiyibona ihlele ethempelini elidala yona iyofika yini?
That's how they felt.
Yona ndlela ke leya ababezizwa ngayo.
Haggai asks us the same question today. Are you discouraged by what you see?
Umprofethi waGaya usibuza umbuzo ofanayo nathi namhlanje othi ingabe sephela amandla yini ngalokho esikubonayo na?
Now you'll remember from last week that what we as Christians are seeing is not the incomplete temple ruins in Jerusalem.
Uzokhumbula ke ukusukela ngesonto lesidlule ukuthi sathi thina njengabantwana bakaNkulunkulu ibandla namhlanje esikubonayo akusilona ithempeli likaNkulunkulu elingaphelile noma elibukeka lalibukeka njengeze ngaleso sikhathi.
That's not what we're looking at.
Akuyona into esiyibhekile thina.
We said with the arrival of Jesus, the location of God's presence on earth moves from a building to a person.
Sathi ngokufika kuka Jesu ukuhlala kukaNkulunkulu kwasuka kwibuilding noma esakhiweni kwayohlala kumuntu.
Jesus is the fullest expression of the glory of God.
UJesu ke uyena ogcwele uNkulunkulu la kuhlala khona uNkulunkulu ngokugcwele.
Jesus is the true meeting place between God and his people.
UJesu ke uyena ndawo eyiqiniso kaNkulunkulu yokuba hlangane nabantu kuyona.
Jesus is the fulfillment of everything that the temple was pointing to.
UJesu ke uyena ogcwalisa zonke izinto ithempeli elalizikhomba.
And we can say even more than that.
Singasho ke okungaphezulu kunalokho.
The day that we all put our trust in Jesus.
Ukuthi ngalolo suku la sinquma khona ukubeka ithemba lethu kuJesu.
Paul says in 1 Corinthians 3:16, you are the temple of God.
Uthi uPaulu kusuka ngaleso sikhathi wena uba yithempeli likaNkulunkulu.
Why? Because the Holy Spirit comes to dwell in you individually.
Kungani kunjalo na kungenxa yokuthi umoya kaNkulunkulu uyehla uzohlala kuwe.
And the day that we believe in Jesus, we also join in God's kingdom.
Ngalolo suku futhi sikholwa kuJesu ngaleso sikhathi sihlanganyela embusweni kaNkulunkulu.
Peter says it's like we become one of the stones in the worldwide temple that God is building.
Uthi ke uPeter uthi siba njengetshe elihamba namatshe amaningi akha isakhiwo sikaNkulunkulu indle yodwa kaNkulunkulu.
The church is far more than a building.
Ibandla kaNkulunkulu lingaphezulu nje kwekwendlu bazalwane kwesakhiwo.
The church is wherever the people of God gather.
Kodwa ibandla likaNkulunkulu yilakhona abantu bakaNkulunkulu behlangene.
And that is the place where God's presence dwells on earth.
Yilapho ke lakhona uNkulunkulu ehlala khona phakathi kwabantu.
So what does it mean for us to build the temple today?
So ke kubukeka kanjani ke ukuthi thina njengabazalwane sakhe ithempeli namhlanje na?
It's to cooperate with God's grace in making us more like Jesus.
Kungukusebenzisana nomusa kaNkulunkulu ekusenzeni thina sibe njengoJesu, kakhulu njengoJesu.
It's growing individually in holiness and maturity.
Ungukukhula ukuthi umuntu azihluphe ukuthi akhule ekumazini uNkulunkulu, akhule kungcweleni.
Not just ourselves, but to build God's temple today is to cooperate with God in building his kingdom.
Akusikhona nje ukuthi kuuthi sizakhe thina sodwa simuvele noma siqhubekele kungcweleni usuku nosuku kodwa kungukuhlangana noNkulunkulu futhi kwakhe iThempeli namhlanje ekwakheni umsebenzi wakhe ongukushumayela ivangeli.
It's serving his church so that it grows and expands throughout the world.
Kungukusebenza ekutheni umsebenzi kaNkulunkulu ibandla lakhe lakhiwe likhule ezindaweni zonke emhlabeni wonke bangcwele.
Is this the greatest privilege and responsibility that one can have in their life?
Ngabe kungumsebenzi lo omuhle noma omkhulu kakhulu umuntu angaba nawe empilweni yakhe na?
Well, I hope you think so. Yes.
Ngiyakholwa ke ukuthi noma ngiyacabanga ukuthi le nto icabanga kuimpendulo kunguyebo.
But is it a piece of cake in a bed of roses?
Kodwa ke umbuzo uthi singise sikhulu kakhulu leso. Kodwa ke umbuzo ke uthi ngabe kuyinto elula yini leyo na?
Absolutely not.
Impendulo ithi cha bo akulula.
Taking up the command to build will be as challenging today as it was then for Israel.
Ukuthatha ke lo myalelo esunikezwe uNkulunkulu ukuba sakhe kuzoba into enzima kakhulu njengalokhu yayinzima nasekuqaleni.
So having established all of that, there will be times when we are discouraged by what we see.
Uma ngabe siqonda kahleke yonke leyo nto lo kusinikeza ukuthini na kusinikeza ukuthi sizoba khona ikhati la khona sithi uma ngabe sakha bese sibe nokukhathazeka nokudangala endleleni.
Especially when we compare it to the past.
Kakhulukazi uma ngabe siqhathanisa lokho esuke sikwenza ngaleso sikhathi nesikubonayo ngaleso sikhathi nento esike sayibona esikhathini esedlule.
Maybe you can think back to a time in your spiritual walk where you used to love going to church.
Sambe uyakwazi ukucabanga esikhathini esedlule empilweni yakho la khona owuthanda kakhulu ukuyohlangela nabazalwane yenkonzweni.
And you couldn't wait for the sermon, you take your little notebook out and you'd make these wonderful notes.
La ngaleso sikhathi ongakwazi ukulinda khona ujahu kuba kuyiwe entshumayelweni uphathe lento yokubhale uthatha ama notes kuloko kusuke kufundiswa.
And then on Monday morning, somehow with everything going on, you would pull that little notebook out.
Kuleso sikhathi ke bese kuthi ngosuku olulandelayo ngomsombuluko nakuba ubusy nezinye izinto kodwa ukwazi ukuthatha leyo ndawo ukuthi ubhale kuyona uphinde uyikhumbuze izwi kaNkuluNkulunkulu.
And you treasure every nugget of truth in there.
Bese ke kuthi ke uthi lezi zinto sokuyibhayile lapho oyikhumbulayo ngentshumayelo uyijabulele kakhulu uyithathe zonke uyifake enhlizweni yakho.
You think about how these points of application can be true of you this week.
Uzibuzo kuba ingabe le ntshumayelo leningisiza kanjani ukuba ngiguqule impilo yami kuleli viki na.
Maybe you remember a time when you used to enthusiastically fight against particular sins in your life.
Uyakhumbula ngaleso sikhathi sempilo yakho lawo senomdlandla unomfutho omkhulu ukuba ulwe nazo zonke izono ezikhona empilweni yakho.
It wasn't easy, but by God's grace you could see that you were making progress.
Kwakungelula kodwa wakwazi ukubona ukuba cha kuyaqhubekeka phambili.
And then somewhere along the way you just learned to live with it.
Kodwa kwathi mangabe kuqhubeka isikhathi wavele wafunda nje ukuba uphile nazo izono zakho.
Now you wonder if you'll ever be able to change.
Manje sokulesi sikhathi ke uyazibuza ukuba engabe kuyoke kwenzeke yini ukuba uguquke uphindele kulesi yasikhathi na.
Speaking to perhaps the older among us, maybe you grew up during a time when many people in your own generation were Christians.
Uma ngikhuluma mhlambe nalabo abadala kakhulu phakathi kwethu ukuthi kungenzeka ukuba mhlambe wena wakhula ngaleso sikhathi la khona bonke abantu babeyazi inkosi besindisiwe.
You saw how many in the next generation were raised in the faith but somehow they turned their back on it.
La wabona khona mhlambe ukuvuswa kwabanye bevuselwa isizukulwane esilandelayo kodwa ngenxa yokude bendlela bavele baguquke bahambe kwenye idirection abebengahambi kuyo.
So that today the third generation is growing up without any exposure to the Bible, just a basic knowledge even of the stories in it.
Namhlanje singawubona ke izizukulwane sanamhlanje ke singanandaba nje neBhayibheli esingenandaba nolwazi ngezwi kaNkuluNkulu nazo zonke izinto ezifundiswa yizwi kaNkuluNkulu.
And you think, what is going on? What is happening here?
Uthuma ngabubuka lesizukulwane ucabanga izizukulwane sakhe sasinomfutho ngenkosi bese uyazibuza ukuba engabe yini lento eyenzakala la.
Maybe you look back to an earlier experience you had of church and say that those were the glory days.
Mhlambe kungenzeka ukuba ubuka isikhathi owawunaso ngalesiya sikhathi ufika ebandleni, ufika enkosini uthi lesiya sikhathi kwakuyisona isikhathi sangampela.
Trying as you might, you feel you just can never really get back to that.
Uthi noma ngabe kuthiwa uzama kangakanani ukuba uphindele kulesiya sikhathi akusenzeki manje.
See, in all of these ways we can begin to feel discouraged by what we see.
Ngayo yonke ke le ndlela abazalwane yokubheka emuva ucabanga impilo eyedlule kungenzeka kuba lokho kusiholele ekuthenini sigcine sesikhathazeka sesidikibala siphelelwa ngamandla endleleni.
All you get as a Christian, the easier it is to romanticize the past.
Uthi ke uma ngabe ke ukhula enkosini ukhula nangeminyaka ukuthi kulula kakhulu ukuthi ugcine wena nje uthanda kakhulu izinto ezedlule impilo eyedlule kunempilo yamanje.
And diminish your own acts of service in the present.
Bese kuthi ke bese ngenxa yaloko kuba wena uthakasela kakhulu indlela endala yokwenza izinto bese lempilo yamanje ungenzi lutho ngawe ibuke njengento engelutho.
See, friends, here's the danger.
Naloko bazalwane into eyingozi ngalokho.
The danger today as it was then is to be discouraged by what you see and then to retreat into passivity.
Ileyo ngozi ke bazalwane eyayikhona ngalesi yasikhathi ekhona nanamanje ukuthi uthuma ubone izinto ezenzeka manje ongajabule ngazo ukuthakasela kakhulu indlela kwakwenzeka ngayo kuqala bese uvele ube umuntu nje onganaki.
To throw up your hands and say, what's the point?
Ukuthi uvele uyekelele nje izinto uyibuza ukuthi kuyini vele isizathu sokuyenza lento.
The task is too big.
Umsebenzi engimisele wona umkhulu kakhulu.
I am too weak.
Mina ke ngiyantenga nje ngibuthakathaka.
And nothing I do will make any difference.
Ayikho futhi into engiyenzayo engenza umehluko.
Now to people who feel like this.
Kubantu ke abazizwa ngalendlela.
God comes in the words of his prophet to console.
UNkulunkulu ke uyeza ngamazwi omprofeti wakhe ukuba azokududuza.
He comes to reassure and encourage.
Uza ukuba azokunikeza isiqiniseko futhi azokukhuthaza.
Like a father of a child who has fallen flat on their face.
Njengobaba ke wengane evele yawa ngobuso.
He goes down on his knees and he whispers something in their ears and he helps pick them back up.
Uala eguqa khona ngedolo baba phambi kwengane yakhe wekabhlungu ayihlebele ukuthiza endlebeni yakhe bese eyisukumise.
This is what he says to his people.
Yilokhu ke akushoyo ebantwini bakhe.
Second point, be strong and work.
Iphuzu lethu ke lesibili uthi ima isibindi usebenze.
Verse 4.
Evesini ka 4 uthi kodwa ina manje Zerubhabhele kusho uSimakade qina nawe Joshua ndodana kaJehozadaki umpristi omkhulu qinani nonke bantu bezwe kusho uSimakade nisebenze ngokuba mina nginani kusho uSimakade wamabandla.
To be strong in this context is to have the courage to act in faith even when you are discouraged by what you see.
Ukuqina ke noma ukukhuthazela ngokwalamazwi kusho ukuba ube nesibindi noma ukuqiniseka nakuba isimo sokusibona ngaleso sikhathi siqeda amandla.
You might remember that God repeats these words again and again to Joshua.
Ngenzeka ubuya khumbula ukuba uNkulunkulu uyawaphindaphinda lamazwi kuJoshua.
Be strong and courageous, be strong and courageous.
Uthi uNkulunkulu ke qina ke ube nethemba.
Why? Because he commissioned him with the task of going into the promised land and driving out all of these nations.
Kungani uNkulunkulu eshela omazwi kuyena ephindaphinda lokho na? Kungenxa ukuba uNkulunkulu wayemnikeza umsebenzi onzima ukuba ahambe ezweni lesethembisa afike akhiphe noma xosha zonke izizwe ezihlala khona.
That look so much bigger and stronger than they are.
Lezo zizwe zayihlala lapho okuthi uJoshua kayixoshe kwakuyizizwe zayibukeka zinamandla kakhulu ezayibukeka zingabanqoba.
So God says act on the basis of faith, not what you see.
Uthi ke uNkulunkulu qina usebenzise ukukholwa ungasebenzisi lokho okubonayo ngamehlo.
He says to Israel here, be strong and build.
Uthi ke esizweni sakhe esizweni sakwa Israel uthi qinani nakhe.
Saying resist the temptation to become passive.
Uthi ubalekele lo mcabango noma ubalekele lokuzizwa ngathi ungavele uyeke.
Resist the temptation to wait for more optimal conditions to come along.
Uthi ubalekele lo mcabango lo othi hayi kusazofika isikhathi esingcono esizovumelana nawe ukuba ungakwazi ukwakha kahle.
Don't just sit there looking up at the sky as if some miracle was going to fall from heaven.
Ungahlalike ufane nomuntu ohleli nje obheke ezulwini olinda ukuba kunomangaliso ozovele wehle nje usuke ezulwini uze emhlabeni.
One author, Eugene Peterson, he once wrote these words.
Umbhalike lo asemshilo uke wabhala lamazwi wathi,
the only opportunity you will ever have to live by faith is in the circumstances you are provided this very day.
Uthi ke ithuba onalo lokuba ukwazi ukuphila ngokukholwa uthi liyithuba onalo esimeni ozithola ukusona kulolu suku lanamhlanje.
This house you live in.
Kulomuzi ohlala kuwona.
This family you find yourself in.
Kulomndeni ozithola ukuwona.
This job you have been given.
Kulomsebenzi uNkulunkulu akunikeze wona.
The weather conditions that prevail at this moment.
Kulezi zimo zezulu ezikhona kulesi sikhathi.
Act according to faith.
Enza ngokukholwa noma hamba ngokukholwa.
Not according to how you feel about what you see.
Ungenzi noma ungahambi ngenxa yaloku okubonayo noma ngenxa yaloku okucabangayo.
But what is it then you ask? That we must put our faith in.
Kodwa ngenzeka ukubuyazibuza ukuthi yini ke kahle kahle le esimele ukubeka ukukholwa kwethu kuyona na.
And this is where the real encouragement lies.
Yilapho ke la khona ukukhuthazeka kweqiniso okuvela khona.
God gives them and us two reasons to be strong and to keep building.
UNkulunkulu ke ubanikeza izizathu ezimbili zokuthi kungani bemelwe ukuba baqine bese beyakha.
And these are our two sub points.
Lapho ke okuzoba khona ama point ethu amancane amabili ngaphansi kwephuzu lesibili.
Be strong and keep building for I am with you.
Ima isibindi usebenze ngokuba nginawe.
Look at verse 4 and 5 again.
Beku verse 4 kuya ku 5 futhi kodwa qina manje Zerubhabhele kusho uSimakade qina nawe Joshua ndodana kaJehozadaki umpristi omkhulu qinani lonke nina abantu bezwe kusho uSimakade nisebenze ngokuba mina nginani kusho uSimakade wamabandla izwi engavumelana nani ngalo mhlani phuma eGibhithe nomoya wami kuyakuhlala na kunani ningesabi.
As there's no greater encouragement that anyone can hear from God, but I will be with you.
Ayikho ke into ekhuthazayo kakhulu umuntu anobiyizwa kuNkulunkulu engaphezulu kwaleyo kuba athi uNkulunkulu ngiyakuba nawe.
Says it twice to them.
Uyisho leyo nto ukuze kube kabili uNkulunkulu.
I am with you is literally I with you. There's no am there.
Uthi lokhu uthi mina nginani.
Meaning God is saying more than just I'm with you at this present moment.
uNkulunkulu usho okungaphezulu nje okokuthi nginani ngalesi sikhathi samanje.
He has been with them, he is with them, and he will be with them.
Kodwa lawa mazwi asho lokuba uNkulunkulu ubeseloke nabo kusukela ekuqaleni unabo manje futhi uyakuba nabo nasesikhathini esizayo.
In the same way he says my spirit remains in your midst.
Ngendlela efanayo uNkulunkulu uthi umoya wami uhlala phakathi kwenu.
The fact that he remains means that he has been there.
Lento yokuba uNkulunkulu umoya ongcwele uphakathi kwabo kusho ukuthi ubeseloke khona.
And that he's going to continue being there.
Kusho lokho futhi ukuba usazoqhubeka abe khona bephakathi kwabo.
See, even when they thought they were all alone, they were not alone.
Buka lento ke yokuba nangaleso sikhathi kade becabanga ukuba babodwa. Kabakaze babebodwa.
Even when they were acting as if it was them against the world, God was there.
Nangaleso sikhathi kade becabanga ukuba impi iphakathi kwabo nezwe akukho umuntu okhona ukubasekela. UNkulunkulu bekhona ekanye nabo.
My wife reminded me of a scene from The Lord of the Rings. It illustrates how we gain courage when we realize that we are not as alone as we thought we were.
Uthike unkosikazi wakhe uye wamkhumbuza enye into eyenzakalayo kule muva seshilo Lord of the Rings efanisekisa lento yokuba yini engasiqinisa noma engasinikeza ukukhuthazeka ngesikhathi sobunzima na.
The army of Mordor, those are the baddies if you haven't seen it.
Uthike impi yakwaMordor okuyobafana njengegebengu kuyibona abambi kule ndaba.
They were coming to attack the city of Gondor.
Babehlelile ukuba beze bezolwa babahlasele idolobha laseGondor.
So the goodies in the story, they put out a call for all the able men around the land to gather together to defend the city.
Labo ke ababehlala kulelo dolobha lelo laseGondo labo bantu okuyibona abantu ababelungile okuyibona ababehlaselwa baye bakhipha izwi lokuthi akuhlanganiswe bonke abantu abangaba namandla ekunqandeni impi yayiza.
They needed at least 12,000 men to stand a chance, but they could only gather 6,000.
Babedinga abantu abawu 12,000 ukuze bakwazi ukumelana lempi eyayiza kubona, kodwa ke bakwazi ukuthola kuphela abantu abawu 6,000, kusho ukuthi uhafu waloko ababekufuna.
And the night before the battle, the three leaders of the goodies called Aragorn, Legolas and Gimli.
Ubusuku obandulela usuku lwempi lwangakusasa abaholi ababe kungabaholi balempi le noma ababezovikela idolobha le laseGondo.
They just up and leave the troops without any explanation.
Uthi ke bavele basukuma labaholi nje bashiya kamabutho bahamba bengachazanga lutho.
The men say they leave because there is no hope.
Base ethike lamadoda ake yasela amabutho athi hayi kusho ukuthi bahambe ngoba alikho ithemba.
They're certain that the next morning they will all die.
Babuka lento labaholi ukuthi banesiqiniseko sokuthi ngosuku olandelayo mangabe sekuliwa bazofa bonke.
And the following morning you see the multitude of ships from Mordor as this army sails into the bay.
Uthike ngosuku olulandelayo ke bese iqaleke babone imkhumbu eminingi ke gcwele lezithazabe isondelayo kuzohlasela.
And the troops are waiting for them over the hill in the battlefield.
Bese kuthi amabutho lawa bekade ezilolonga obusuku bonke amile nawe entabeni ayibhekile lemkhumbi ngenkathi iza.
But unbeknownst to them, Aragorn, Legolas and Gimli have returned.
Igama elikhuluke lelo uthi kodwa kungazeki kubona labaholi laba bathatha obekade behambile babashiya amabutho lawo kade emile bawabona emile laphaya.
They're standing on the shore completely unafraid.
Bawabona labaholi abathathu bemile bengasabi.
And they have the audacity to shout to the ships of Mordor, stop here or you will be defeated.
Uthi ke labaholi laba bama bememeza kule mpi ehlaselayo bathi yimani la ngokuba umani ingami nizonqotshwa nokunqotshwa.
But the men on the ship laugh and they say, by you and what army?
Uthi ke laba ke lempi le yayizohlasela ke leli dolobha baphendula ke bathi yini le namandla okusinqoba, ngabe yini nobathathu noma iyiphi le mpothi izosinqoba na?
And it's at that moment that an unseen army of ghosts, yes, this is a fantasy.
Uthi-ke wathi-ke ngaleso sikhathi-ke kusenjalo-ke kwavela kwaqhamuka impi-ke yeyiboni.
Appears beside the three men and they effortlessly beat Mordor.
Uthi-ke le mpi-ke yeziboni nje yavele yalwa ngendlela eyisimanga yanqoba zonke lezi zitha ebekade ziza.
Someone in the earlier service came to me and said, oh yes, the point you were trying to make is that Legolas, Gimli and Aragorn were the Trinity. So I hope we can get the point. Here's the point. We are most afraid when we believe ourselves to be alone.
Uthi-ke ngiyacabanga ukuba niyalithola iphuzu bazalwane lingiloku ukuba sifunyaniswa sisaba kakhulu sinokwesaba kakhulu mangabe sicabanga ukuba sisodwa.
We are easily discouraged when we go by only what we can see.
Siphela amandla, sidikibale, sikhathale uma ngabe amehlo ethu ephela kuloko esikubonayo kuphela.
But our whole perspective should change when we realize again God is present with us.
Kodwa ke indlela esiwe sisibuka ngayo isimo nokwenzeka kwezinto kungaguquka uma ngabe siqonda lokhu kuNkulunkulu phakathi kwethu.
Take your eyes off of what you see and put them on who you know God to be.
Susa amehlo akho kulempi oyibonayo ibuke kinamandla phambi kwakho. Wabeke kuloku ocabanga uNkulunkulu ukuthi uyikona.
See, here's the fact of the matter.
Nanto ke into eyiqiniso.
What matters far more than the resources for this building project.
Okubaluleke kakhulu ngaphezu kwezinsiza kusebenza ezosebenza kulesi sakhiwo sethempeli.
What matters far more than the people involved in the project.
Okubaluleke kakhulu ekwakhulunywa lethempeli ngaphezu kwabantu abazosebenza bakha leli thempeli.
And the opposition towards this project.
Nabantu abamelene nokwakhiwa kwethempeli kwakhiwa kalomsebenzi.
Is the God of this project.
Okubaluleke kakhulu ngaphezu kwazo zonke lezo zinto uNkulunkulu ophakathi kwabo ngaleso sikhathi.
Friends, if you trust in the Lord Jesus Christ, you can have the very same comfort that God gave to his people in Haggai's day.
Bazalwane, uma ngabe nikholwa iNkosi uJesu nibekile ithemba lenu kuyona, ningaba nokukhuthazeka nesiqiniseko uNkulunkulu asinikeza abantwana baka-Israyeli ngomlomo kamprofethi uHaggai.
As the Lord Jesus is about to ascend into heaven, he sends his church out into the world.
UJesu ngaphambi kokuba ke anyuka anyukele ezulwini uthumela ke abafundi bakhe noma ke ibandla emsebenzini.
Gives them what we call the Great Commission.
Ubanikeza umsebenzi lo esiwubiza ngokuthi Great Commission.
That is our great kingdom building project to go and make disciples.
Umsebenzi ke lo omkhulu wombuso kaNkuluNkulu esinikezwe wona ukuba sihambe sokwakha abafundi.
To evangelize the lost.
Ukuba sishumayele kwabalahlekile.
To teach and equip the saved.
Ukuba sifundise, sikhulise asebesindisiwe abazalwane.
To all be disciples who make disciples.
Ukuthi sibafundise ukuthi babe ngabafundi abazophuma nabo beyokwakha abafundi.
And for such a big task, Jesus makes sure that he leaves us with an even bigger promise.
Umsebenzini komkhulu kangaka uJesu akasinikeza wona, usinikeza nanesiqiniseko esikhulu kakhulu, anesiqiniseko ukuba sizosidinga.
The last words he says to Matthew 28:20, and behold, I am with you always to the end of the age.
Evesini lokugcina esahlukweni sika Matthew, esahlukweni sika 28, evesini ka 20 uthi bhekani mina nginani kuze kube sekupheleni kwezwe.
So when you are trying to share the gospel with an unbelieving family member, remember that you are not alone.
Ngakho ke bazalwane, uma ngabe uzithola ushumayela ivangeli nelunga lomndeni wakho elingakholwa, khumbula lento yokuba awukho wedwa.
When you are facing hostility from people because you are putting God's priorities first.
Uma ngabeke abantu bekubeke eceleni noma bekuhlehlisela kude bekujaja ngalokhu okwenzayo wena, khumbula lokuba awukho wedwa.
Remember that he has not forsaken you.
Khumbula ukuba uNkulunkulu yena akakulahlanga nakuba abantu bekulahle.
When you've committed that sin again.
Uma ngabeke wenze leso sono futhi.
And you need the strength to keep fighting.
Uma ngabe usuphindelile esonweni obukade usuphendukile kusona, udinga amandla okuba uphinde unqobe.
He has not abandoned you.
UJesu akazange aza kulahle.
When you are finding it hard to love and serve your church family, Jesus is not unaware of your sacrifice.
Uma ngabeke ukuthola kunzima noma kuwumqanda omuntu kakhulu ukukhonza abazalwane ebandleni, yazi lokhu uJesu uyaqonda kahle lokho.
Here is our hope, our confidence and our motivation.
Nansi ke into esikhuthazayo esikhuthazayo ekwenzeni lo msebenzi eyithemba lethu ngalesi sikhathi sikwenza lokho.
Jesus is with us always.
Ukuba uJesu unathi njalo kuze kube sekugcineni kwezwe.
The second reason that we must be strong and keep building.
Isizathu sesibili esinaso sokuthi kungani simele ukuba siqine siqhubeke nokusebenza.
God says, for I will guarantee your success.
Ileso ke esiphuzu lokugcina lokuba ngizokuqinisekisa ukuphumelela kwakho.
I will guarantee your success.
Ngizokuqinisekisa ukuphumelela kwakho.
That's what he's saying in verse 6 to 9. Let's read those verses.
Leyonto kayisho evesini lika 6 ya 9 kufundeya kanje. Ngokuba usho kanje usimakade wamabandla uthi sekuzokuba ngumzuzwana nje bese ngizamazamisa izwi nomhlaba, ulwandle nomhlabathi owomileyo. Ngiyakunyakazisa zonke izizwe kufike okuyigugu kwazo zonke izizwe. Ngiyigcwalise lendlu ngenkazimulo, kusho usimakade wamabandla. Ngelami isiliva, ngelami negolide, kusho usimakade wamabandla. Inkazimulo yakamuva yalendlu iyakuba nkulu kuneyokuqala, kusho usimakade wamabandla.
God is saying, stop looking back to the past as if your best days are behind you.
UNkulunkulu uthi yekelani ukuthi niloke nibheke kakhulu lokho okudlulile engazuthi izona insuku ezazingcono lezo.
You need to get excited about the future.
Uthi nimele ukuba nikhuthazeke nijabule ngalokho okuseza.
Because the very best is still to come.
Ngoba okukhulu okuhle kakhulu useza.
They need to get on with building.
Bamele ukuba baqhubeke nokuba basebenze bakhe.
Because God has great plans for his house.
Ngoba uNkulunkulu unamacebo amakhulu ngendlu yakhe afuna yakhiwe.
In the future.
Esikhathini esizayo.
Even though they think that what they're doing is a failure, God is coming to them and saying, I am guaranteeing that none of your efforts will be wasted.
Noma ngabe kuthiwa bacabanga leso sikhathi kuba lokhu abakwenzayo kuyizeleze kuyahluleka, uNkulunkulu yeza uthi ngiyaqinisekisa ukuba wonke amandla eniwasebenzisile eniwafakile ekwakheni ekwakhiweni kwalendlu awasilona izeleze.
He says, I know your efforts look small.
Uthi ngiyazi ukusebenza kwenu.
But I'm guaranteeing that those ordinary acts of service will be part of what I use to accomplish my greatest masterpiece.
Ngiyaqinisekisa ukuba ukusebenza kwenu enikusebenzayo manje kuyakuhlangana kube into enkulu kakhulu ekwakhiweni kwalento uNkulunkulu akafuna ukuyakha.
You want to talk about Solomon's temple?
Ufuna ukukhuluma ngethempeli lidala, ithempeli lika Solomon.
The glory of Solomon's temple will look like nothing in comparison to the glory that I have planned for this temple.
Inkazimulo yethempeli likaSolomon ayilutho angeke yakwazi ukuqhathaniswa nenkazimulo kaNkuluNkulu eyakuhlala ethempelini ezayo.
Now perhaps you're reading those words and you're noticing that that this future, these promises, they just seem so big and over the top.
Kungenzeka-ke ukuba uyazazi lezi zethembiso futhi uyakubona lokhu uyaqonda ukuba zingathi zizethembiso ezinkulu ke kakhulu.
You know, as we look at a few of them, it's difficult to see how a man-made building could possibly contain this.
Uma ke sibheka lezi zethembiso uNkulunkulu akazenzayo la, singenzeka sizibuze lo mbuzo ukuthi kungenzeka kanjani ukuba lezi zethembiso zigcwaliswe zonke endlini nje le uNkulunkulu athi ayakhiwe ngalesi sikhathi.
He says the whole world is going to shake.
Uthi ke izwe lonke lizonyakaziswa.
And that all the treasures of gold and silver in all the nations are going to be brought into this temple somehow.
Bese kuthi ingcebo yezizwe zonke iyakulethwa kuleli tempeli ngendlela thize.
And that through this temple God is somehow he's going to bring about a worldwide peace.
Bese kuthi ngenxa yaleli tempeli uNkulunkulu uzothola indlela ukuletha ukuthula emhlabeni wonke.
No wars, no conflict.
Akusayi kuba khona ukulwa, akusayi kuba khona nokungquzulana.
And we think to ourselves, can the four walls of a man-made building really contain such a mind-blowing future?
Sizibuza lokhu ukuba kungenzeka yini ukuba isakhiwana nje sibuye sidelekile, sidelelekile esakhiwa abantu ngezandla zabo sikwazi ukugcwalisa lezi zethembiso na?
And the answer is no.
Impendulo ithi qhabo.
But a whole new creation can.
Kodwa ke izwe elisha lingakwazi ukwenza lokho.
That is ultimately where these amazing promises are headed.
Yilapho ke bazalwane la khona ekugcineni lezi zethembiso zifezeka khona, la zibheke khona.
The New Testament writers who come along and they make that clear to us.
In New Testament noma iBhayibheli elishilo lesicacisela abantu ngalezi zethembiso ezifezekayo emhlabeni omusha.
So listen to how John describes the new creation which God will make for us in Revelation chapter 21.
Lalela kuba uyibeka kanjani encwadini yesambulo esahlukweni sika 21.
Revelation 21 verse 21 to 27.
Evesini lika 21 kuya evesini lika 27 kufundeka kanje.
Can I just read it in English and stop and then you read that verse in Zulu?
Okay.
Can we do that?
Yes.
And the 12 gates were 12 pearls, each of the gates made of a single pearl, and the street of the city was pure gold, like transparent glass.
That's this.
21.
Amasango ali 12 aye ngama parele ali 12 yilelo nalelo sango ngalinye laliyiphakele elilodwa umgwaqo womuzi wawuyigolide elicwebezelayo elifana nengilazi ekhanyayo.
See, the new heavens and the new earth will be filled with the riches and splendor that is incomparable to anything else that we've ever seen.
Siyabona ukuthi umhlaba omusha nezulu elisha liyobe ligcwalisiwe ngengcebo esingakaze saze sayibona bangcwele.
Carry on. And I saw no temple in the city, for its temple is the Lord God the Almighty and the Lamb.
Angilibonanga ithempeli kuwo ngokuba inkosi uNkulunkulu uSomandla iThempeli lawo kanye neWulu.
You see, the goal was never a house on earth. The goal of the temple was to point to a day when God would dwell directly with his people in his presence.
Siyabonake lokho bazani ukuthi iThempeli la lingasona isigcino ngokwalo, kodwa lalifanisekisa leso sikhathi lakho uNkulunkulu eyokwehla ahlale phakathi kwabantu bakhe njalo.
Never ever to be separated again.
Lakho nabengeke beze besahlukaniswa naphakade.
And the city has no sun or moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and its lamp is the Lamb. By its light will the nations walk, and the kings of the earth will bring their glory into it, and its gates will never be shut by day. There will be no night there. They will bring into it the glory and the honor of the nations.
Umuzi awudingi ilanga nenyanga ukuze kukhanyise, ngokuba inkazimulo kaNkulunkulu iyawukhanyisa, nesibani sawo yiwundlu. Izizwe ziyakuhamba ekukhanyeni kwawo, namakhosi omhlaba alethe kuwo ubukhosi bawo. Amasango awo awasoze avalwa emini, ngokuba ubusuku abuyikuba bikho kwelizwe. Akuwe kubabikho lapho, baya kuletha kuwo ubukhosi nodumo lwezizwe.
See, a day is coming. All opposition will be conquered.
Zonke ke izinto ezimelene noma konke okumelene noNkulunkulu kuyobe kunqotshiwe.
And people from every tribe and tongue and nation will have been reached, and they will be there.
Abantu ke bakaNkulunkulu abanezilimi ezingafani, abavele endaweni ezingafani, bayobe bekhona lapho.
But nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's Book of Life.
Akukho lutho olungcolileyo oluya kungena kuwo nanini, owenza amanyala noqamba amanga, kuphela labo abalotshiwe encwadini yokuphila yewundlu.
See, a day awaits us when God's kingdom will finally come in all of its fullness.
Siyakubona ke bazalwane lokuba usuku luyeza. Usuku lusilindile la khona umbuso kaNkuluNkulu uyofika.
His glory will shine on us like the sun.
Inkazimulo kaNkuluNkulu iyakukhanya phezu kwethu njengelanga.
The four walls of a building cannot contain this kind of splendor and glory.
Indonga nje zesakhiwo zasemhlabeni azikwazi ukuba zigcwale lenkazimulo kaNkuluNkulu.
God promises to do this for all who trust in the Lamb, that is his sacrifice on the cross for their sins.
UNkulunkulu uthembisa ukubenzela abantu bonke abakholwa umnikelo wewundlu eliwenze esiphambanweni.
Those are the ones who will have their name written in the Lamb's Book of Life, not because of what they have done, but because of what the Lamb has done for them.
Labo ke ilabo bantu abanamagama abo alotshiwe encwadini yokuphila, abangezuba khona lapho noNkulunkulu ngenxa yezinto abazenzile, kodwa ngenxa yento iwundlu eliyenzile esiphambanweni.
We will know a full peace with God that no sin will ever get in the way of.
Siyokwazi ukuthula okwanele noNkulunkulu la khona isono singeke saba isiphazamiso.
We will have conflict-free relationships with all peoples that are there from every nation and tribe and tongue.
La khona abantu beyozwana ngokweqiniso zingeke izinto ezixabanisayo, la khona izizwe zonke zibumbene zakhe isizwe sisodwa, isizwe sikaNkulunkulu.
We will be at peace with our environment, with the animals, with nature.
Siyoba nokuthula nendalo, sibe nokuthula nezilwane, sibe nendalo nazo zonke izinto ezenziwe uNkulunkulu.
What a glorious future we have to look forward to.
Ikusasa ke lelo ke elimangalisayo bazalwane elinenkazimulo esiya kulona.
Surely you will agree with me that the best is yet to come.
Ngiyathemba ukuthi mawulalele lento ungavumelana nami bazalwane ukuba eqinisweni okuhle kakhulu kusesa.
So, like the people in Haggai's day, when we trust in the Lord and we build for eternity, none of our efforts will be in vain.
Njengabantu ke ngesikhathi sika Haggai umprofeti, uma ngabe senza lokhu uNkulunkulu athi asikwenze, sizibophezele kwenzeni umsebenzi wakhe, siwenza ngokuthembeka, izenzo zethu zonke azisilona ize.
Every time we obey God here and invest in this future, Jesus guarantees us ultimate success.
Uma ngabe simlalela nokumlalela uNkulunkulu senze lokhu athi asikwenze sakha njengalokhu athi sakhe umbuso wakhe uJesu uqinisekisa kusasa elihle kakhulu.
On that day we will look back and we will see that all of the costs it took to build God's kingdom here, they all will have been worth it.
Ngaleso sikhathi mase sifikile sesiyangena nenkosi lapha emhlabeni omusha siyothuba ngabe sibheke emuva sibheke sibuka imizamo yethu sibuka ukusebenza kwethu sikhuthazeke sithi yebo yayifanele ngenxa yalokhu uNkulunkulu asekwenzile manje.
However small and futile things appear to be right now.
Noma ngabe kuthiwa izinto zibukeka zidelelekile zincane kangakanani namhlanje.
All of us are partaking in a project that will stand forever.
Sonke bazalwane sihlanganyela emsebenzini wokwakha into eyokuma inguna phakade.
And every monument to man's achievement will have fallen by then.
Wonke ke imizamo yomuntu ngaleso sikhathi yobe seyiwile.
Your work and my work will have been part of what makes up God's eternal kingdom.
Imizamo yami nemizamo yakho iyobe seyihlanganisiwe uyakhipha lokhu uNkulunkulu akafuna ukwenza kumbuso onguna phakade.
And so I say be strong and build because God guarantees to glorify all of our efforts that are done in faith for him.
Akho ke bazalwane ngithi qinani nikhuthazeke nakhe ngoba uNkulunkulu masenze njalo uthembise ikusasa elinenkazimulo umbuso wakhe izwe elisha.
Amen bazalwane.
Amen.